Ya no khona le pharologano e ngata
khona le e tha
pharologano e ntse e ntse
khona le mo ha bua ka phone we pass tshwantsho ha le mo phone ha o tsena ha hore e batho
o dula mo hatse ha le ha o le mo mogale o no tsamatsama ke to mo te ga leksha holo ya go go mare ke ya ke ntse mo hatse
o ntse hatse
le sa bolela hore di lona le utlile yang a le batla go itsoletsa ka mogala kgotsa ke gore ke nne ke
oh ya
ke tla kwa kwano botse bo shate ke tlo go nna ke ntse ke iketla le lona
fa re ne re ithankgolola kgante le re amile dintlha tse di mmalwa le moreetsi mme ne re bua thata ka Macky Sall go tlhongwa jaaka monnasetilo ka kwa AU mme re yo o na le kgang tse di monate tsa ka kwa nageng ya gagwe re tlile go lebelela botlhokwa ba gore a mme maemo a a filweng a o tla kokomala sentle pele ga re tsena ko motho yo o abetse batshameki ba setlhopha sa Senegal ne ba naga ya gabo o ba file madi a ba sala ga mongwe le mongwe plot akanya hela o sena o fenya o fenya Africa Cup of Nations wa bone wa ploto o bone wa le madi jaanong ke yo mo maemong a botlhokwa thata a AU
o eteletse continente pele o reteletse pele ya ka continente ga ba retelela pele fela ko lebaleng le sepolotiki sa continente ba reteletse pele
re solo fela keteledipele e ntseng jang ya ga Macky Sall
LTK ke akanya gore ketapele ya African Union e farologane thata le ketapele ya jaaka o ka nna moetapele mo nageng ya gago head of state ka mokgwa o e leng goreng re lebelela history ya African Union from the Organization of African Unity gore it was politically formed and ideologically formed ga e tshwane le state laka re tlhole re bua ka di diplomatic relations yalo le yalo ko re bua dikgang di tshwana le bo pan africanism African renaissance yalo le yalo so re Macky Sall ga ke mmone a tsena mo ditlhakong tse dikgolo yalo mo president ya rona o na kene re Cyril Ramaphosa ba bua ka African Free Continental Trade re bone re buile ka yone re buile le gore ga e ka implementiwa go ka nnega ya mo continenteng ya rona so Macky Sall ke akanya gore re tla mo tseya re mo bapisa le baetapele ba ba kileng batlapele ga gagwe mo continenteng bogolosegolo yang re lebeletse boreng Mbeki re ka se mo bapise thata le boreng Nkrumah le boreng kwa Nkrumah le bo Julius Nyerere re ka batla re mo bapisa thata le bo Rembeki gore ha bane ba kene mo stilong se a leng mo go sone ba ne ba dira eng ketapele ya bone ka continent ene le bane ba tsweletse dikgatlhego tse dintseng yang so ke akanya gore re Macky Sall ba maletse phate nkgonne bo re se re le Ramaphosa ka kgang ya African Free Continental Trade ke yone kgang e le go tshwanetse a tsweletse ka yone le go bona gore dikhuduego tse di tsweletse mo continenteng tsa di coup menolo puso ka sesole o etsereganyang kgang eo go nne ke te African Union e palola ke go samagana le merero e o tla tshwanela ke gore a ketapele ya gage e tla nna tse dingwe tsa dio tse e leng goreng ga re lebelela ka moetapele re ka lebelela go irileng re Paul Kagame o na setsore ya mestilo se about 2 years ago LTK o ile a tla ka diphetogo mo structureng sa African Union ba di bitsa di AU reforms re Mbeki ga itumela thata for ka diphetogo tseo gonne a re di tlisitse di digile botsitso ba continent ya rona the political strength sa African Union those reforms di tlisa bokoa mo African Union so re tla bona re Macky Sall gore o tla bona yang a irile yang re LTK go na le ya ke felletsa fela ka boetapele ba gagwe go na le kgang e tona elephant in the room ke kgang ya Israel gore modula stilo wa African Union Commission re Musa Faki Mahamat o neile naga ya Israel maemo mo African Union a go ka lebella ditiragalo tsa African Union na ga rona Afrika Borwa ile a tlhagisa go sa itumeleng ga tshwetso eo ya ke bona ke monokeng go tswa go dinageng tshwana le bo Algeria so ne le kganye tona mo bekeng e fetileng ha bana ba kopane ba etapele ba continent ya rona so seo go ya le committee e tlhomileng e leng goreng e ka lebella merere e so re akanya gore tla nna kganyengwe e leng goreng re tla lebella gore re makisa le ene a reng ka kganye le gore o etelelang continent ya rona pele re lebellane le one morero wa Israel
mo sebakeng fela sa motsotso Frank naga ya Zimbabwe ga jana ba mo dikganyeng seo ke ka ntlha ya go ka sekegiwa nakwana ga barutabana ba le 135,000 go tswe mo palong gotlhe ya 140,000 barutabana ba ba llela megolo ya bone ka koo gore fa e sale ka nako e ele ya puso ya ga Rre Robert Mugabe ba ne ba siame jalo ka ntlha gore ba ne ba fiwa madi a tokafetseng gone yaanong go le tobo thata ebile gape seo se a siamiwa thata ke inflation ka ko nageng eo
seemo se etegala LTK ka mo nageng ya naga ya rona ka mo ya bagaisane ya Zimbabwe ka gopola ba ile ba tsaya tshwetso ya gore ba tla printa ledi le e leng goreng gala bapisaniwa le ledi lepe o ka setse ledi le ba le dirisang ga jaana o ka re wa le reka ebile o ka reka dollara ka lone kgotsa o ka reka ranta ka lone ga lena boleng bopi wena LTK ledi le ba le dirisang ka ko nageng ya Zimbabwe le bitsa bond note so seo se raya gore naga ya Zimbabwe e santsane e le gore e na le kgwetlho e kgolo ya go ka aga ikonomi mme mo go ageng ikonomi sešwa ke akanya gore kgwetlho e kgolo ke go bona gore ba nna le currency because ga jaana naga ya Zimbabwe ba dirisa about 8 currencies o ka tsena ka pula wa reka wa tsena ka Chinese yane wa reka US dollar bona di 8 currencies tse o ka di dirisa so the central bank ga e sa tlhole ka kgona gore because ledi kelo ya ledi le ka mokgwa ledi le tsamayang ka teng mo marketing the reserve bank mo nageng ya rona e bona gore e tsaya tšhelete e busetsa yang e ntsha yang out of the market and print the new money so ko nageng ya Zimbabwe inflation e tlhotlheletswa ke sone merero e ntseng yalo so se ke seo se re bontshang gore tota naga ya Zimbabwe santsane e na leto le le leteng leng kgonne go ka bankanya merero ya ikonomi
Frank ne ke ratile gore re tabogele ko Equatorial Guinea mme le gale re kile ra e loma tota ra bua ka yone le seabe sa ECOWAS mo ntlheng ya menolopuso go siame a gompieno re tsene mo ko Tunisia moporesidente wa Tunisia a ba a tsaya tshwetso go na le sengwe se re se dumelelang mo Aforika Borwa ke gore the judiciary dikgotlatshekelo di kemetse mo Aforika Borwa yaanong moporesidente Kais Saied a ke tsaya ke bua sentle o tshotse tshwetso ya go ba amoga go ikemela goo jaaka re bua yana ebile ba tlola-tlola ka oto le nosi gore ba busetswe seo se kaya eng naga dikgotlatshekelo di sa ikemelang di laolwang ke puso e re ra e reng
ya se se diragetseng ko nageng ya Tunisia nele ke gore setheo se se tshwanang le JSE mo nageng ya rona not JSE JSC Judicial Service Commission nna ke bua ka tsa matlole go na le setheo se se tshwanang le setheo seo ko nageng ya Tunisia se e leng goreng se tsweletsa dikgatlhego le go bona gore di-judges di conducta ka tsela e maleba ko nageng eo mme se o ka se understanda ga o ka lebelela political system ya naga ya Tunisia gore it's not like in our country where you can say judiciary is another arm of the state ko Tunisia o ka gopola go na le kgosi e leng goreng ke yone e leng gore yo kame naga eo so the political system the nature of the political system differs completely go tshwana le political system ya rona mo nageng ya rona so mare se ke se leng goreng re mogoeng o ile a se tlhagisa mo nakong ele ga ke sela gopola nako e dikgotlatshekelo ko nageng ya Kenya e ne tse re tshwetso ya go ka phatlhalatsa ditlhopho gore di ndisa tsama ka tsela e lolameng re mogoeng a tlhagisa kganya gore o batla go etsaya e nne maikarabelo a gagwe mo continenteng go bona gore boikemelo jo jwa di judiciary, judicial independence, ke se e leng gore o batla go se tsweletsa mo continenteng ya rona. Mme e tla nna kganye boima because political systems differ from country to country. Mo e leng gore wa bona mo Aforika Borwa ke constitutional democracy, and under apartheid it was a parliamentary democracy. No, not democracy, but parliament was the
system.
Yeah, the system. Parliament was above the system.
Mm-hmm.
So di tshwetso tsotlhe di tsewa ko parliamenteng. So mo nageng ya rona sengwe le sengwe se tshwanetse se tsamaisane le constitution. Mm-hmm. So ke yone kganye ke tlhagisang yo gore go ka tswa fela ka gore political system mo nageng e ntse yang, and ke se re se bonang ko nageng ya Tunisia gore until such time, and so se ke se e leng goreng o ka se lebelela go ya ko 2010 ha ne go na le di the Arab Spring, 2011 ha go ne go na le di Arab Spring, moraga gore di bile Arab Spring e sengwetse ko nageng ya Tunisia, mosha a itshetse kape ka lookwane a ba ipola gore kgatello e e leng bašwa ba le mo go yone ko nageng eo ga ba itumelela. Go bo go nna le boikuelo jo jwa gore let us change the entire political system, Ben Ali a tswa yaka mo president ka nako eo, mme seo ga sa dira sepe nele ga ga bona phetogo epe mo political systemeng ya ko nageng eo ya Tunisia ga mmogo le naga ya Egypt, ko e leng gore sesole santsane se tshwere ka mokgwa sepolitiki sa misiwang ka teng ko nageng eo.
Ah, Frank, a utlwetse tlase ya gompieno. Weso Frank Lekaba ke motlhatlheledi kwa Northwest University kwa Khutlotharo ya le kwa Vaal, ebile ke moitsenape ha re tla mo mererong ya continent. Ra leboga Frank le.
Ke lebogile thata LTK le Nelly.
Ra leboga.
Thank you very much.
Ra leboga. Ra leboga thata. Ga te motho.